ndithe ndiphume ekhaya ndikhaphe iinkomo zakuthi siye emlanjeni njengesiqhelo. Iintombi zehla zenyuka zona ziyotheza ziyotheza, zehla zenyuka zinyamezela iqabaka.
Ndithe ndakuyibona nzwakazi kwaqaqamba intliziyo, ndithe ndakuyibona le nzwakazi kwaxega madolo, ndithe ndakuyibona le nzwakazi kwaqaqamba intliziyo, ndithe ndakuyibona le nzwakazi kwaxega madolo.
Ubuhle bale nzwaka siyobobo, ubuhle bale nzwaka siyobobo, ubuhle bale nzwaka siyobobo, ubuhle bakhe. Ubuhle bale nzwaka siyobobo, ubuhle bale nzwaka siyobobo, ubuhle bale nzwaka siyobobo, ubuhle bakhe.
Ndibona yena encuma njalo, intliziyo yam ibuhlungu ngokabani na. Ubuhle bale nzwakazi bundenza ndibe rongo ngendlela emnandi. Ubuhle bale nzwakazi isizathu ndasibona khaphana nenkomo ndirhoqo dade beyeza yamindiyeza nangomsa ndifumana intombi endenza ndive ndiphelele nzulu emisweni yam xa ndingenqobo loyiko ndingale ngqo phayana kuye ngoba ngaphandle kwale nzwakazi
Ubuhle bale nzwakazi, ubuhle bale nzwakazi, ubuhle bale nzwakazi.
kuhle kwalethwaka siho handinalithemba themba ngaphandle kwalethwaka siho akunofaka.